nataka iwe hiyo hiyo
masumbuko.
You say you got me, but I know say you the lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you, even when I don't say you the lie, no. Yeah, I miss you, even when I don't say you the wrong, no. Oh, so now because of Jennifer, now she they do the daddy that, oh, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Now she is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Say I'm looking for a girl called Jennifer. Now she dey do the daddy that, oh, Jennifer. Oh, I'm looking for a girl called Jennifer.
Hey, hey, hey. Wipe the tears on your face. Calm down, I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Nikilala no masimu usisogele, unacheze moto. Kuna message zao na video zao, moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma taki nitembe, anigila chocho. Misho uje nifuma kwao, nikifanya nao, yes nikongola moto.
Yeah, I love you.
Takingeza rubani mwangu
masumbuko
nipeleke mpera.
Can I be with you? Can you be my girl, you love me.
Nakukunda, kunda, kunda. Nakupenda, oh baby, nakukunda, kunda, kunda. Nakupenda wangu.
Everywhere you want me to go, I will water, water. I will water, water. Give you some good.
Mbuko.
Ati ako yo sweetie, sweetie fine. Pretty, pretty fine. Nyonda mo bimo, baby I love you. Una kwako sisi kiasi nandula. Yanafiki wa shumai. Wanotaka kuvamwa wajinga pumbavu. Kuna kipindi cha kula nisipo kuona. Na nyongea paka sura na vyo sonona.
I said he got your mama face, yeah, pretty pretty
kula.
Ona lako shepta, bigi bigi
kula.
Tukianza kesha kujiki kingi. Na baki kikus,
ha,
e. Koja pambio na jitesa, digi digi
kula.
Kamwa wataiweza, digi digi
kula.
Mpizi na ongesa, nizindi zindi. Sijelivya u,
na,
e. Tell me why.
Unanipenda aje, uwezo tokoto tama. Hata nikose aje,
oh yeah.
Baby umeshinda wote, utani wacha tani sote. Sitakulinganisha na yeyote, yote.
Baby you beautiful, one in a million, wonderful. You're tough like a lion,
you can't do without you.
Umejali upendo mwingi uruma.
No,
mapenzi yapo dunia nzima, wengi wanakosa chakua, meni na umekosa mtima, mina kupenda ndio. Sijiwezi, sijiwezi, penzi limenikolea. Sijiwezi, sijiwezi,
tembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodia pigi kelele, oh my love. Hata kama tunapanda dadali, minawe my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele, inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila na wazo sipo kwepo ntashije.
Angusha hata kijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na hizo bandia. Umenipea watoto na itwa mami, na bado una joto la mimba papi. Tena kani launch kama sani Diana Bivo ruga mitandao ya jamii. Mini mze, unichore, lakini huku meza pressure kachi budi. Uka wacha waonge, wajione. Uka pandisha mapenzi kalongi ya mpongole. Hey love ni hudari, imenijenga utadhani matofari. Sweet love zuchu huita sukari. Kitu fresh si kitu fukudhari.
Oh kwa baby, elkangulika nye. Shazira, bado unaninunia, hivi bado una usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo niuma, kila nikikumbuka sitafutane. Usikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka.
Tusijuane, nisema kwa sina. Nono na juto sinitukane. Namba yangu nyingine usijefuta. Sipendi tuchukiane.
Mapenzi picha yangu na kuona wewe my boy, yeah. You do me like I do. Tuwape maswali ya sana jibu tuwapunguze gupu, yeah. Atuzichore tatu, yeah. Yani nimeuza koko chaka chaka, kipa magoli koko na nyaka nyaka.
Chocolate, hey, hey. Laini sema supergetti, hey, hey. sipendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi, mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Sipendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukua chando siwe.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukua chando siwe.
Bingo bango, bingo bango.
Follow DJ Masumbuko on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko on 0727 552201.
Wacha watu seme vibaya, minawe ya tuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kuchi kuchi. Ata wanifunge minyororo, uko bado nitasema yes I do. Ata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtamu, toto mango. Bingo bingo, bingo bingo, kukua chando siwe. Bingo bango, bingo bango, katoto mtamu, toto mango. Bingo bingo, bingo bingo, kukua chando siwe.
Tatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulo na yo tu.
Is this one thing you do, my love, that made me love you? You are too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Rrbeb, utena unansikiliza, unanishim, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasaidi bora my love.
I need you, need you. You have all the trust in me. Need you to know.
You have all the faith in me.
Need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You can have all the faith in me.
Put all your trust in me.
Have all the faith in me.
Put all your trust in me.
beautiful thing just to be in love. Yendo atima yangu walopanga mula.
DJ Masumbuko.
Kitengo malumu, send for my up above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life. And you have to know that I love you. And I pussy tie on a kesho. Uwepo wako, ni ushahidi tosha. Sitaji maelezo, wake wazuri wapo.
Is this what is it to my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza, unanishimu, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasaili bora my love.
I need you, need you to know you have all the trust in me. Need you, need you to know you have all the faith in me. Need you, need you to know you have all the trust in me. Ukiniguza tamu walai, na tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kashirika napenda, katumaya ina tusoseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho. Chokwa na pepo popo, choti kama ya Ronaldo do do. Ngozi ulivyonyoka malaika, my darling. La 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 la.
Unaponipa kwa mbuti magali na kia tupepe. Kama risasi, nuti pepe. Na kia tupepe, kuruneti.
Ulivyofundi nyumbani kwa baby maledi.
Iringa wone kina konde boyo na voma kama ndinga. Kajala wane ni tu, tena zote ni renji. Mweze tumetuma kala kitu na bado na uliza change.
Super spinner himself.
Eti kisa cha kumbimbia, ni vipombe, chipsi na vikupu.
Masumbuko. Brother
kijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Domara kipe na chobinti, wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbua
dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika, dika, dika. Nikudekeze baby girl dika, dika, dika. Dika nikudekeze baby dika, dika, dika. Dika nikudekeze.
Tupaki. We unamtumia, pengine hapata tamia. Kipindi unakaza na kumkaribia, mweza kwa nashinda na kumgaramia. Aki aki aki, penda chopinti. Wauni tunanunua, ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbu, wa
Nika, nika, nika. Nikudekeze, baby nika. Nika, nika, nika. Nikudekeze, baby nika. Nika, 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 nika
siliwezi kwako niko hoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi. You make me feel ulala. Kichizishe niwe koi koi. Nipeleke nirudishe niwe wakutoi. Nilekeze niamrishe kwako sichomoi. You make me feel ulala. Kwa bet michezo ya mito. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lambi wako mwandiko. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ooh, la, la, ooh, la, la. Oh, la, yeah. Baby, come closer. Ooh, la, la, ooh, la, la. Oh, yeah, oh, yeah. Shit. Ukini gusaga, goosebumps. Na kwanga kanime, pigwa na shoti. Ukini gusaka, moyo. Kana kwaga kama kame, pigwa na shoti. Uriva mutemu kama chokoleti. Nikilamba na imba.
Ulala.
Uwe mzuri kamdori heti. Kila nikikuna na imba.
Ulala.
Namona simbaka, yuko Linton. Kule DM tampika nyundon.
The super spinner himself.
Sunapenda kogelea. Uwe mtoto kamtanga. Manukato kama jini jini. Koka shanga, si banduku shani piga ping.
Ulala. Ding ding dong, moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ni kasi, zero, zero, six. Aba kwenye
mahu.
Aba!
Pisikale,
pisikale. Kama umeshushwa be. Tipikale, tipikale. Kama malaika baby. Nzi kwenye kidonda na kufa. I don't know kama
kufa.
Walafiki wanakonda unakufa. Mi nalo kama. Kama una pisi kali basi piga mayo wewe.
Masumbuko.
Kama we pisi kali piga mayo wewe. Kama umeni wana simba we. Umetoka na kiba we. Umetembea na tembo we. Umepita na badi we. Pisikale, pisikale. Kama umeshushwa be. Tipikale, tipikale. Kama malaika be.
Bebe inapushindinga. Si macho matatu. Inajiweza so vizinga. Upajo na matatu. Unywene si atake vanti. Akitembea na tetema. Kiuno swala zigo elefanti. Anajua kuvaa. Zile levo kaza hudu. Au tana shadoni. Ama Shakila wa Insta. Ama Vera Sidika. Kama una pisikali piga mayoewe.
The super spinner himself.
Kama we pisikali piga mayoewe.
Pisikale, pisikale. Come on, my show, shop it. Typical, typical.
Oh, Baba, spizi bila pesa kuna mahaba. Yapo sawa na kaba, nitata kidunchu kwangu sihaba. Oh, Baba, spizi bila pesa kuna mahaba. Yapo sawa na kaba, nitata kidunchu kwangu sihaba. Matungo mwana umegani unaringia jina. Nyumba huna wea kiwanja huna. Gari huna hata pikipiki huna. Kaka utaniweza wapi. Mwana umegani unaringia jina. Nyumba huna wea kiwanja huna. Gari huna hata pikipiki huna. Kaka utaniweza wapi.
Kwa siku pate marathi, nilaumu moyo wangu. Mwanamke gani unadogo, kila kitu nikikuwa unazogo. Hata kama kikosa kidogo, tunanuna. Kimizi ndani kama gogo, hati hanitake nataka vigogo. Hata kama kileta kidogo, anakuna guna. Mwanamke gani unaringia jina? Mume huna we hata mchumba huna. Busara huna we hata heshima huna. Dada utanipata wapi? Mwanamke gani unaringia jina? Mume huna we hata mchumba huna. Busara huna we hata heshima huna. Dada utanipata wapi?
Yes, she. I'm gonna sound crazy.
Chumba,
I wanna sing for my lady, oh.
Kesha watomba tuachane, wana upaka rangi upepo. Ufinku zike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidugi. Akina kari mastorio na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka
asubuhi.
Kifuku meniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo.
Mi amor, te amo. Desde que
quiero, te quiero. Ya leo moyo amo. Ujazo wapenzi kwa beru.
Mwenza conmigo cheque.
DJ Masumbuko.
Wana lina ugulia kwa nje puede. Sema upenda cho utakula chengele. Kinyama kurumagia ankuchumia tembele. Na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. Weha
unanichezaja kwa itu. Wakoro waito. You dey give me banana. Your love is tamana. Nacheza kwa ito. Wakoro waito.
My baby tuacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Rumba che, zina toka che che, tukigusana gusana.
Unapenaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, ikichenga karocha mila. Benzi kwenye sauti wajupa hii. Kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Geto ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa taniko ko. Koni koko mama tanyewa.
Nikumeshe.
Ya leo kiboko.
Nikumeshe.
Imeziti utamu.
Nikumeshe. She she.
Asa kukwacha we
Taweza.
Nende kwa mwengine
Taweza.
Teuri sina.
Chisi tuwa chese shana.
Tunashikana shikana. Tunachese shana.
Super spinner himself.
Kama spiringi. Kizungushe round kama ringi. Tena mispingi. Nilazima baola ushingi. Baby uki roli roli. Unagusaga go roli roli. Nabaki siko hoi hoi. Baka naombaga I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me on nibaki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sinaga mashaka. Kilege, kilegeze, kilege. Kilegeze, kiuno kilege. Kilegeze, kilege. Kilegeze, kende kilege. Kilegeze, kilege. Kilegeze, kiuno kilege. Kilegeze, kilege.
Buda bones. Amenda venye niki log out. Niki rudi tamte niku taiti. Tomana wanaona mine na fight. Bakta, baby nipe tena na side. Kilegeze kama feni ya kichina. Kipambe kwa vicheni ya mahina. Bila mbuwa ni kupandishe safina. Ubaki tu ni sapa Madina.
Ulichopewa na mama. Yes, anio ni baki kugoko gaga. Kwako mboni kajogo hapa saka. Kila mechi ni na jina sina
gama. This goes out to all the sexy ladies in the house. I want to
Kambando ingia insta ama snapchat utaona. Mamiji weka vimoji vifilter. Visura vyao vimenona. Manavojesha beduwa na sound makeup. Wezi pita mila kudabo tap. Bima uwa uwa wanavyo chisnap. Wana tukomesha status whatsapp. We masepeto sex. Hairini woya sex. Hamisa mobeto sex. Lulu diva sex. Mama cookie sex. Yoketi mwekelo sex. Elizabeth Michael sex. Yaki wapa sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex.
Kuna wanaovaa mawiki. Na wanonyoa viduku duku. Kinamba lulu na gigi. Kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea. Kama wanakanyaga tope. Fiuno vimewalegea. Kama wanapiga yope. Tana Shadona sex. Vera Sidika sex. Sanchi Waldi sex. Kajala Masanja sex. Zari Debosi sex.
Juma Lokole.
Lina Sanda, Nancy Sumari, Flaviana Matata,
Narangi ya Chotara, Manga Manga, asili ya Kizanzibari. Chocolate color, mix up tanga tanga, unangara ngari ngari. Kozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, uko nyuma bai koko, koko. Mziko si wabuko jero. Soto jola boko boko, boko. Laini nyanya ya kopo, koko. Yani bunyero bunyero. Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na wajigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madango. Tapata kwa Aristote. Habibi,
Habibi,
Nuru laini kipendaro.
Habibi,
Nyonga mkali aini.
Habibi,
Nuru laini kipendaro.
Habibi,
Nyonga mkali aini.
DJ Masumbuko on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko on 0727 552 201.
Penzi lisiwe dibaji, sidisha utamutene. Mahaba yawe furchani, tukomeshe fisa diviweme. Nikande kande masaji, wabagi kupiga vijeme. Wakariki magadi, ongesa na peremene. Mchunge shetwani, mama twende pole pole. Kuna esmakan, akina Juma Lokole. Wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe haipu mtani, Mr. Michambo wanichole. Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na wajigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifama.